Kalata ya chiwiri, yolembedwa ndi mtumwi Yohane. Mkuluyo, kwa mkazi wa mveka wosankika, ndi anake, amene ine ndikondana nawo mchoonadi, ndipo sine ndekha, komanso onse akuzindikira choonadi. Chifukwa cha choonadi chimene chikhala mwa ife, ndipo chidzakhala ndi ife ku nthawi yosatha. Chisomo, chifundo, mtendere, zikhale ndi ife zochokera kwa Mulungu Atate, ndi kwa Yesu Khristu mwana wa Atate, mchoonadi ndi mchikondi. Zachikondano, za aphunzitsi onyenga. Ndakondwera kwakukulu kuti ndapeza ena ana anu ali kuyenda mchoonadi, monga tinalandira lamulo lochokera kwa Atate. Ndipo tsopano ndikupemphani, mkazi womveka inu, wosati monga kukulemberani lamulo latsopano, koma lomwero tinali nalo kuyambira pachiyambi, kuti tikondane wina ndi mzake. Ndipo chikondi ndi ichi, kuti tiyende monga mwa malamulo ake. Ili ndi lamulolo, monga mudalimva kuyambira pachiyambi, kuti mukayende momwemo. Pakuti onyenga ambiri adatuluka kulowa mdziko lapansi, ndiwo amene savomereza kuti Yesu Khristu anadza mthupi. Ameneyo ndiye wonyenga ndi wokana Khristu. Mudzipenyerere nokha kuti mungataye zimene tazichita, koma kuti mulandire mphotho yokwanira. Yense wakupitirira wosakhala mchiphunzitso cha Khristu alibe Mulungu. Iye wakukhala mchiphunzitso, iyeyo ali nawo Atate ndi Mwana. Munthu akadza kwa inu wosatenga chiphunzitso ichi, musamulandire iye ku nyumba, ndipo musampatse moni. Pakuti iye wakumpatsa moni ayanjana nazo ntchito zake zoyipa. Pokhala ndili nazo zambiri zakukulemberani, sindifuna kuchita ndi kalata ndi kapezi, koma ndiyembekeza kudza kwa inu ndikulankhula popenyana, kuti chimwemwe chanu chikwanire. Akupereka moni ana mʼbale wanu wosankhika.